Ya yimi dogwe kwe Ye kwa isi emiye Ndi ibu pate Onwe lonye mwive ti abuwe Neme ti dibe Onye mwive ajabuwe Ono wa mwanem Ewe mbamuwe Omu wa chine kekeko Yonye kona ivo ya mwe Onwe lonye kepojiye Ono wa panye
Oh, we're so bad, you. You go quack. alaka Onye mụchi na-azụ ahịa iru ogo si mee onye mụ ibechi ya gbuo nne mechi dumee onye mụ ebe ọja nwuo onye ụwa nwanne m ewu ụwa meghee onye mụ echi na-agụ akwụkwọ ọ nọzi yunivasiti levụl onye mụchi na-azụ ahịa ibugokwu akalaka nwa ewuchi nwuo onye mụchi bihe ọnwa disemba lukwekwe onye mụchi wee nata wee kpọba nne ya uwe nye na nwunye nne ya ọsịba nne ya batago ya lụwa nne ya nne onye mgbawe tie ọ na-abụke ka nwa m ewu ụwa meghee abụghị bụ ajọ ka njọ ọkịka na-esesi okwu ike ewu mowuo obulu nsị dọbalụ onye mụchi nwa ọpụta kuliye onye mmasị bọhị ya na agụụ wekalị ya ọgbabata na mbebe mgbe chọba nri onye ekwuchi na-ekwuchi wee gaba na anya kwuli wee jee mmepe nye wee dalili dapụba nle ewuji mgbu anya gụwa ajọka ọmalọkwanụ na ọbụ nsị ka ndị ihe siri debele onye ebuji ọpụta kulie unu na-abụbe mgbe ndị ihe ji nata ihe wee nata bịa wevụ onye nwa ka ọ na-eri nri ahụ obido wee tibe mkpu ya uo ihu na-eti na mkpu onye nsiri nwa onye ọzọ amazi ya nwa m ewue m nwa m ọ bụ na igosi adị ewu ewuchi m mgbe ọkelọzi aka onye mma wee tibe mkpu afọ mgbe mmekwu afọ na-ata m obodo wee gbakọta onye mma ọ dị nne afọ mgbe mmekwu afọ na-ata m ozigbo ọgbọgọ ọbara n'ọnụ kpọkọta ọbara nwụrụ unu na-abụgo afọ igbo ajọ ka njọ amazi ihe nwa m ụmụ igbo gbayali mgbe ewu mmehie chukwu unu abụgo ibe na-eme ọnya bụ ya dị njọ unu kwụb
Thank you.